It's two kids, baby.
I am a fuse. I am a fuse.
Nashukuru Mungu kanipa uwezo multi purpose. Watoto dogo levo zenu nyeni pampas. Outfit zangu waziwa fit abas. Si unataka kuwa bill zana. Mitani road patrol stay white majiriwa. Mfocus bro ndo mana swezi kutawaliwa. Mnaomba sana do ndo mana mnadharauliwa. Na madame zenu phone ndo mana wanabanduliwa.
Tuwagi misa manganga ma excuse. Wambie majama wali nikute sina move. Tuwagi misi laika kukosa ikaru. Wambie majama wali nikute sina move. Pata kidogo shukuru, hata ukikosa shukuru. Pata kidogo shukuru. Baba Rich, I am a fuse. I am a fuse.
Trust me, nimewekeza mda wangu. Hamwezi nipoteza laba mtoke na roo yangu. Kuni crush me, so nyinyi laba demu wangu. Share ni yule yule, leo nimebadili kanzu. Naishi mtaa, ulupewa warning speed. Hapa police pale ba, hakuna tatuishe. Si mnajifanya vichaa, muulizeni Chris GK. Msiba kwa jirani, mama uspike.
Ya nini ufie uwezo mwanadamu mwingine. Naiko mpoko udongo kama wanivu ingine. Ya nini feel, nikiona chance mwingine. Nikiona limu kidogo na bigger blush mwingine. Pata kidogo shukuru, hata ukikosa shukuru. Pata kidogo shukuru. Baba Rich, I am a fuse. I am a fuse. Kidogo shukuru, hata ukikosa shukuru. Hata kidogo shukuru. Hata kidogo shukuru.